Nikei blood, Nikei blood. Hili kwa wanangu wa jela, hili kwa wanangu wa jela. Na wote mnao hato kita, wote mnao hato kita.
Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na run na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life. Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na run na tamani good life, kaza muti tupambani.
Ushindi so wacheji, kubali unachowaza. Msada Mungu pekee na maandiko yanakataza. Nigga you work hard, no sekunde kupoteza. Mama don't feel sad, na kesho itakuwa better. Kazabuti mwanaume, stand for your own. Safaketi jitume nigga, stand for your own. Ndoto inaonyesha giza na mambo hayako shwari. Kama movie ya kuigiza ukote nyumba na gari. Hey hustler, huu ni ujumbe mpe mwenzio saka pesa. Umri na muda unakwenda bio, tafuta pesa kabla alapi. Usije umri kwa kutesa baki waimi. Si lazima uprofesa ama PhD. Mina hope tunaweza basi you and me.
Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life. Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani.
Yeah, chule za gonga hodi ala na sabu kama kawa. Shida na place kodi na pambana kama dawa. Elimu haina mwisho msomi ishki michongo. Usipo vuja jasho washikaji atakata pindo. Say what? Matumizi kumbuka na akiba. Usiwe mwizi ata kufute nkada. Wafanya kazi sela upate kibunda. Hata wesula mbaya demo mzuri atakupenda. Lego, hili ni somo la his. Ndugu zangu wala lahoi tuongeze fanis. Shika jembe boda boda kambari na ulis. This time to work, let's do like this.
Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life. Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life.
Sambaza hizi love kwa masela wano fight. Kijana shupavu mawazo ni bright eh. Saka mapene li usishki dumbwala. Mchana magiza nene ila kazi na sara. Muda una run fast, oh yeah. Ogeza miti cast and don't care. Ukisha pata shangwe, bata kula monde. Wano dis waku dis ila kama lembe. Mina ongea na wewe. Mwenye nguvu na upewa kufikiri. Uliye lala macho ndoto tajili. Wachika takushika kabla ujaperi. Maisha ni changamoto and the time will tell. Oh baby, come on, yeah.
Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life. Kila time na poa zamani, nakosa njibu. Na tamani good life, kaza muti tupambani. Tumia nguvu, akili kutafuta good life.
Kazi tuko kwenye mitikasi.
Welcome to music.